Kisumu Pachon, mpaka Nairobi Pachon, Jurassic Box, Rap Dam,
natoka Pachon. Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanawezaje? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanawezaje? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza?
Nasikia kuna wenya wanipendi everyday, wanabonga jia mimi, watijali watajua mindo nani. Wakati mingi nimetulia, nimenyamaza, waka wakadani eti wameniweza. Ronde this nimechoka kiwaziwazi, mbona siwaoni wako na wasiwasi? Ngoja watajua mwenye nuksi, kama nikuchana hamna kama LOP. Wanachukia, wanachonga ndo zao kunibana, anga zao, anga zangu ni obvious, nisha wa maja. Waliwasha moto na wakashindwa kuzima.
Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza?
Nina bad man mind making bad man money. Kama nimekosa basi naomba samahani. Hizi shame, hii ni fame, hii ndio game tuna play. Hustle till I die, nishafanya my forte. Wanadhani wanaweza juu mtani wanachezwa. Lengwa kidogo, weka food juu ya meza. Glass half empty, kwangu ni half full. Kwangu ni success, kwako ni awful. Hii ni business, hizi ganji tuzichange. Jurassic Box, rap damu sindo mabinge. Jipuka presidente, hiyo ndio Monday. Piga kelele basi ukule kura pande.
Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza?
Spendi beef but usinilazimishe jumi. Ni yule yule mfalme mwenye ikibidi jukwani ni wapoteze. Hadi mademba wacheze zeze zadia funet. Mindo mkare uni mwanzo tu na mambo bado. Wata wateke watakosa pa kutoroka. Wali ona tu ikanyeshewa wakadhani ni paka. Baden watajua hamaki yangu amentu. Magumasha naendelea, wako wapi jamani zoke? Wamezidiwa, waliwasha moto na wakashindwa kuzima.
Wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza?
Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza? Ni wangapi wanabisha, wanagonga wanajua wanaweza?